ayoba sar fuk ak jurom ñent yalla may jot ayoba adune
du ngeen ma noppé xagn jammi bakkan dima seuf wax jidul jeex fuk yona ngi ngeen dima saga te rusu len ma sonal suma mayon deug sax may bok ak sama moy fanan defé ngeen ne yena ma gën ba dima sikke musiba mi ma dal waye xam leen ne yalla ma togn ab tiaxama ma darkep may wote wal wu yesuma ma ñaan dimbal até suma mënuma jall yalla fat sama yoon lendeumal samay jaar way saggi sama sak fokk sama kala tojat ma weto wet bama taggo dejjeti sama yaakar ni garab jafalal mam sanjam boole ma ci nonam ay gangoram dikendo yekati jal gawema dal fi weur sama xayma samay bok mu sorelek man samay xame sax ñoruma jege ñaale bama xame fatema sama gani demb def ma ni jambur tay samay mindanit nonu ñu def ma ni doxondem suma don wo sama surga ba diko tinu sax damay tankamlu sama xetu gemign daxna sama jabar sama domi ndey sax sekhluma gonay sax ngi may sewal suma joge di dem ñu di ma batal sama wolere demb yep ma sip ma sop len tay ñu deuduma der ak yah la dese danaka deena yermande yermande yeen samay xarit yalla xati fadma lu ngeen ma tongale ni yalla xana yapulen ma ba sour ay su samay kaddu teunku won ci mbind ay suñu meñona xati mbind ma ci téré xati ko xalimak weñ ak betex mu ñaasé faaw ci doc waye man xamnaane sama jot kata ngi dund te moy mu jé taxaw fi kaw suuf bu sama der bi lekko sax du téma déssé suux uma xolé yalla xolal ko sama bop te du doon sama gan maka nam li ci sama xol yeena ngi naan ana nun koy tongalé ba am lay wu ko tiñal ragal len samar seen xadar ji ñaawteef la samaray atem xam len ne atté amna